Mokili tozali ye toyakise kotambola makambo tokosala toyeba suka ne bandeli noki tokweya na libulu tokota nzela ya lifelo moto ebongi alanda yezu e bitumba baninga tobosana kosalisa na eleki malamu baninga tobongisa mitema atela boweye ya moto toyebi te tomibongisa mama mokili tozali ye moto na moto amibatela mama mokili tozali ye moto na moto amibatela Mokili tozali ye moto na moto amibatela mama mokili tozali ye moto na moto amibatela boweye ya moto toyebite ki tolingana kimiki sadilusa okei solo amemi motema nanga okei mpe kolinga moninga nanga liaka eme obanzaka lusa Pampasi nyonso nazalaki komona lelo vraiment au baloli maloba Po baby si confiance ri na koyemba rara na kobanza yo motema echauffé sa disongelanga na sali yo nini
O sali etabule sangai